Zarportal portal jetati yimbe hewbe Semeria be jabino Isa sabu waji goddo wondo ton kalana do be kule Isa beteedo Philip on tuma non Allah wi Philip yaato to ndowrito non Philip tawiton waji goddo imordo Ethiopia te ko neddo dagnodo manano bete o waji non tambo jole puccu mum he ta non bo janga deftere allande on non ta ko jangata ko ina dum halana kule neddo garawo te on o dandat yimbe be fof kono kamum ko Ethiopia najo o wawa dum andu ruhu Allah onon wi Philip ya hato to o neddo Philip non de yotti e o neddo o lamdi dum da ana andi ko jangata ko Ethiopia no wi dum joni de mimi anda e dum ko jangal mi Haidra mina yidi balludon bom Philip wi on waji Ethiopia najo ande ko jangata ko ku kule Isa woni don Ethiopia najo onon joni kamne o yidi rew on Isa joni non be jeyi haabe goddo o wi Philip larna do na wadi ndiyam kana en bawa yaatoto dam ndiyam tubna kam Philip o tumni on Ethiopia najo on non hoti Ethiopia tambo welti on tuma non kibaru mojjo kule Isa o bo yahi hedulaji kewdi